any story inahusisha son of a preacher na daughter to a teacher.
I tell you, mbona mlango umelegeza na mbona sioni futu ya meza.
Baby it's 11, I will sleep tayari. Neighborhood is safe, nililokis kwa gari. Na sorry sikusikia nilikuwa deep kwa ndoto. I always wait for you, nataka ukule food moto.
Don't talk to me, you unadhani nimelewa. Hizi mwaka zote ni kauja nielewa. Niki come home singing ya nimekaribia. Had a really long day, mimekukaribia.
Come on.
Nini? Siku hizi hata you don't satisfy me kimwili. Kuvangoza promo na excuse ya watoto wa wili. Mama mili, kwa nini? Piki hata karao ni 9 na 1 mili.
Sasa, excuse, best yangu aletwa hapa. Mambo ya violence, I think kazi yake alimchapa. Ilikuwa jana, thank you to Sasaba.
Oh, and I stay to the left, hapo mwisho kuna bed.
Maria, what? Aki Salome.
Sije call anyone, itaka tuende unione.
Mbona una smile like it's okay, na unalia. I will never love you, hizo siku zilishaishia.
Unajua shetani wangu, kabla Mungu.
That's exactly what will happen, unajua mkishinde nguvu. Aki Salome, your face is black and blue. Your mind is made up, but your heart is foolish.
We'll change, I swear, na kuanga tu hivi. Deep down is a good guy, na search na mchangia CV.
Unajua familia yako ikujui, mino na kujua the closest. Be honest with yourself, just skeletons got closet. And I hate to say it's Salome, but there's no time left. Now one day, God forbid you delegate to death.
Excuse, eh? Boss, eh? Do you leave
here? What are you doing here, Nelson? How can you even show your face? She's not okay, and a few bones in my break.
Babe, can I talk to you? Mary, I'm not talking to you. A few things I may say, yes, it's partly true. But nikilewa, spendangi kimleta juu. Just siku mbaya and I turned it on you.
Bullshit.
Please, please, Mary, I'm not talking to you. Babe, the kids are missing you. Everything I do evolves around you. Come here, my wife. Let me hug you.
Salome, no.
And I'm sorry,
no.
But I love you. Kulikuwa na msame mada, two kids na wife. Afterwards, he took his own life. Karao nasema kukuwa na evidence kwa nini hao ichomwa. Ndio Maria akarealize, damn, huyo alikuwa Salome.